Bottom Dumbo, fire in the jungle. Somebody please put out the fire. Agai wala muntu, njira zake mpunzitsa ndi galumu. Bottom Dumbo, kalanga nchirango. Somebody please put out that fire. Pamudzi pa umuntu, payaka mboto. Uchezera mpeche peche mao wamba zikopa. Osamanga mirato amadu mpatidika. Moyo wajule ndinza ketoko nombwe. Sungati bwanawe tieti ongole miendo. Nalinako kankani alibe chibale. Inu ndabale anu mtikala pabwalo.
Inu ndabale anu jino mbamba nekuposa kolide. Mbande kuposa kulide. Inu ndabali anu jino mbande kuposa kulide. Inu ndabali anu jino mbande kuposa kulide.
Inu ndabali anu jino mbamba ndekuposa kulide.